at Temino. Commander Ibra salutes. Msaga sumu sumu.
Wechira baba na baba. Bani mchina.
Uzaliwa mwanaume kweli shida. Oh shida.
Yellow,
wait,
yellow,
wait,
no, yellow.
Let you wait.